University Mwanza na msikiza DJ Mdeme on the mix 1145 Mwanza.
Picha twasi twanga kisera posti insta wanga kwa kera bada ya chali kimoko cause it's just for the let them know from Africa beauty.
You are listening DJ.
Kwa jina,